tmtmusicmedia.com.
Ila kana matako wazitaka feel Kamejari wa shape wazitaka feel Kamejari wa nyota baati na rangi ya kuklo wazitaka feel Yo, wananuna kisa umewazidi nyota Alafu umewazidi utundu Umewazidi jina usta ata kiroga ushachaguliwa na mungu
Kumanisha nini?
Uyu malaika Asa duniani unafanya nini hapa? Au siki njoto
Mama yangu
Nijini jamani Kaumbwa kaumbika Na hapa duniani unafanya nini hapa Si uludiza kopeponi
Oh oh
Oya mateso Unawapa mateso Wakikuona Wanapata mateso
Oh oh
Mama ilo shepu Ni taifilis mabandru
oh.
Na kumilikisha kampun
oh.
Nitamuza kana nchoza kruunzima
Adidoze
Utaifilis mabandru
yeah.
Wananuna kizoma sidiki patro
oh.
Ola Niziki mafungu
oh.
Umewazidi jina ustata Kilogo umebalikiwa na mungu
Kumanisha nini
Uyu malaika
oh, oh.
Asa duniani unafanya nini hapa Au siki njoto
Mama yangu
Uyu nijini jamani Kaumbwa kaumbika Na hapa duniani unafanya nini hapa Si uludiza kopeponi
Oh oh
Oya mateso
Oya
Unawapa mateso
Wenye pisi mama
Wakikuona
Oya we
Wanapata mateso Oya mateso
Oya
Unawapa mateso
Kichu zile pisi mama
Wakikuona
Oya we
Wanapata mateso
Ni kwako pungu chutamani pachikerungu Wanaona gundu na pisi zao za mafungu You are so pretty kwa na wena shukuru mungu Na utamuzi meni kolea
Oya,
oya Nipende nkupende tusipoteze muda Baby show me, please show me what you got Utamonya puya kondo na nkuluga Adi kwenye nani umechola tatundo inanpandisha mashetani
Uyu so mtu jamani
Mtu anapenda kukesha
Uyu malaika
oh, oh.
Kwa duniani unafanya nini haba
Oya we, oya
Ausiki joto
Mama yangu
Nijini jamani
We mtu anapenda kukesha
Kaumba kaumbika Na hapa duniani unafanya nini hapa
Kumanisha nini
Si uludiza kopeponi
Oh oh
Oya mateso
Oya we
Unawapa mateso
Wenye pisi mama
Wakikuona Wanapata mateso
Oya we Oya
Oya mateso
Oya
Unawapa mateso
Wenye pisi mama
Wakikuona
Oya
Wanapata mateso
Download it free at tmtmusicmedia.com